Unafanyaje mama? Nimeona umetry kunicall. Lakini call nilikuwa studio. Anyway, ukiwasha simu usinicall tupige ile story.
Sedo.
Fungulia TV. Uone vijana wako wakifanya mambo ndani ya mitambo mama. Sauti tamu kwenye radio. Nimefika hapa juu ya maombi yako. Hata kama sijafika niendako. I know I'm on my way. Napenda ukitabasamu, I hope I make you even prouder. Na uzidishiwe afya uone nikivuka boulder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi, I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka. Straight out of heaven, malaika. Upendo wako haujawahi badilika. You say, take your time while you always in a hurry. Be a star, let the shine tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. Hawa nioni vile unavyoniona mama. I'm gonna conquer the world with my guitar.
Life si fair already, tukikompea kwenda uni au kwa milionea na dredi. Utajiambia hii moja ikui. Passion haitaipesi, uache bolu utaikuwa Messi. Hata ujitolea iwezi. So niambia ni kasi, my dream, my world ingeonaje. Mapenzi na unapimaje wazimu, kujua dream yangu ni crazy. Just needed someone to believe in me. I'm living to be more than just another boring eulogy. Na swezi toka bila kuacha jina. You'll remember me. My name will live forever. May our memories together be as nice as sunny weather days. Like your energy, I'm grateful and I'm proud of me. Siamini nacha legacy mama.
Vile meli nenda ni kama divo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama. Vile meli nenda ni kama divo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama.
I'm gonna conquer the world with my guitar.
Try kuni call. Pole ukini call nilikuwa booth nikipiga mistari. Tukiingia session lazima phone kuwe silent. Tutia jutuza producer. Hey, industry na nipeleka fiti. Pesa sio mingi lakini mafanzo na like mziki. Hey, inquiries ziko mingi sana. Promoter studio bei wafiki. DJs na presenters pia ni mwatumia emails na tips. Maybe frequency yangu ndio mbaya, stations azishike fiti. Juzi kwanza tulipata na Nyashinski akasema na like vibe yetu na wezi mind kukua kwa track moja na sisi. Hey, alinipatia number but sina credit, nitumie credit ya 50 ni mpigie. Maybe ndio ile breakthrough tumekuwa tukitarajia. Sio hivyo mam. Ile deni yako bado sijasahau. Mfuko wangu chakaa fiti cyber tiko kick flani. Na ka promising wakicheza kama hao. Na mimi nitacheza kama mimi. One day nitakupeleka out Malindi. Usikia vile beach breeze kuwa gawindi. Fine dining 5 star na wazungu na wahindi. Anyway, gotea kila mtu mtaani 1960. Waambie kijana wao kwa fiti. Na wasijali one day itajipa tu. Na ikijipa we ni tayari kuishi kama royalty. Yeah.
Najua siku moja nitakuwa star. Na bado. Na bado.
I will be your star.